ZLatestMusic.com.
It's the kids, baby.
Zombie.
Baby, mouse, chicken, queen.
The African princess. Hivi shasiki ya mtono gesho na mdarasini. Mana so jina, anataja mpaka ubini. Tena kiumwa, waga ataki kwinini. Anacho kitaka, kuniona mimi. Tena mkaka, kwangu ndo kafala. Yani mazipa. Kwangu anashaka, wako takuja tumoro. Yani kazima. Kitaka kukiwasha tunakiwasha. Nikwambie tu mindo wa kwanza. Kama kitaka kukiwasha tunakiwasha.
Nasema pole, wacha nikupe pole. Mwenzangu pole, wacha nikupe pole.
Tano. Hata kwangu mimi yaliyomo yamo. Oh, yaliyomo yamo. Na mpaka kwani vya kizaramo. Tena usijaribu mashindano. Uniwezi hata kimuonekano. Ah, muonekano.
Sina noma, sina noma. Nachotaka kukwambia sisi tushapendana. Sina noma, sina noma yeah. Nachotaka kukwambia sisi tushapendana.
Nikwambie tu, nishajipanga. Kama kitaka kukiwasha, tunakiwasha. Nikwambie tu, nishajipanga. Kama kitaka kukiwasha, tunakiwasha.
Nasema pole, wacha nikupe pole.
ZLatestMusic.com.